na 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 na. Aye, yeah. Fedo kama Fedo, oh, oh. Fedo Liza.
Passive classic.
Wana imani ya kwamba na kupenda wewe. Shakuweka moyoni kwenye kina umejaa wewe. Ushani pumbaza kama pombe nishalewa. Dilalila, ushani toa na yale mahangover yashapotea. Nishawasha moto, moto, chombo kwa hewa inapepea. Kwa baridi nipe joto, joto, na katoto kunizalia. Olivia baby face, kitanda ni mwepesi. Napata burudani ni mwendo wa kurelax. Mapenzi zam zam, tubadilisha ne. Ishuke we upande ili iwe tam tam. Ina noga yo. Ooh yeah. Ina noga yo. Ah, ah, ah. Ina noga yo. Ooh yeah. Yeah. Ina noga yo. Ukiguna gun, mizuka mwezako inafanda yo. Na ukichanga, tunavyo tafuta kitonga yo. Oh, oh. Pambana, pambana, isije ikafoa ikatoka yo. Koleza, koleza, utamkolea nogesha yo. Pauka, paka, miesha simama dede. Bandika bandua, funua mkepe. Olivia baby face, kitanda ni mwepesi. Napata borodani ni mwendo wako relax. Mapenzi zam zam, tubadilisha ne. Nishuke we upande ili iwe tam tam. Ina noga yo. Ooh yeah, yeah. Ina noga yo. Ah, ah, ah. Ina noga yo. Yeah, yeah, inanoga yo. Ah, 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 ah.
MK Records.